nze kuzina ngate bwenyimba
osoka kuyimba olikozi no babye byokola
ndikuzina
oluyimba lwani oluyimba lwani
ta John Black
ebigambo bimanyi
yes
bitya
bagonna suza de onu bonna gabya badde badde de onu bonna kuja
akawo acha
gogwenne suza the only one I give my body badde
badde bacha
bagonna suza the only one I give my body badde the only one I give